production.
Kasunkatiwa, onifunandi ambiri. My wazeo anza kwanga usaka saka. Hakuna ngani za chikondi, sindi pere karenti. Hakuna nini randi rodi, nina winangodi. I don't have time for you, go you a jone. Unalai sara kashairu, niruba manasita. I don't have time for you, go you a jone. Unalai sara kashairu, niruba manasita. Oh, oh, oh. Kama taramu kuturaka, kabuka. Anjana fisuka kabuni, anjana fisuka kabuni. Latini wamba inda hawaki tuka. Uturuki ni wahidi, Uturuki ni wahidi.
Funa bore ndabeza zapo misa ungari nesi live yako ninakutoka kuri ukaganize popo ningakunyasa momwe ningaonekela mo ningangofuna ukasaguri uzakonda ine kavena uzakonda dola mwine nendi melobola kwanza kwa pano ndendi nabeleka pano ndungofuna manga naye so
I don't have time for you go you a jone unalai sara kashairu niruba manasita I don't have time for you go you Shaiyo ni rupa manasita Kama taramu kuturaka kabuka Andana fisuka kabuni Andana fisuka kabuni Latini wamba inda hawakituka Uturuki ni wahidi Uturuki ni wahidi Kama taramu kuturaka kabuka Andana fisuka kabuni Dana fisuka kabuni.